SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
kala buna xan demand team ba wa talaado bisha april ay tahay labo sanadka 2024 magacaguna waa xasan jaamac wararkana waxa ugu waaweyn qof shaqaale gargaar oo australian ayaa lagu soo waramaya in lagu dilay weerar cirka oo israel ay fulisay boqolaal qof ayaa caawimaad dalbaday kadib markii roobab mahiigaan ay ka dhaceen gobolka victoria haween Australia ayaa la soo sheegayaa inay ka mid ahayd koox shaqaalo gargaar oo lagu dilay Gaza kadib markii Israel halkaasi ay duqeyn cirka ka fulisay. Xafiiska warbaahinta dowladda Gaza ayaa sheegtay in ugu yaraan 5 ka mid ah shaqaalaha hay'ad la yiraahdo Wall Central Kitchen ay dhinteen kadib weerarka cirka ee Israel. Saxafiyiin ku sugan Gaza ayaa soo dhigay baraha bulshada sawirro muujinaya 3 baasaboro ay kala leeyihiin muwaadiniin Australiana, UK iyo Poland, baasaboradaasi oo dhiig leh. Hay'addan la yiraahdo WCK ayaa u qaybisa cunto dadka u baahan ee Gaza ku sugan. Wasiirka arrimaha dibadda Suuriya ayaa Israa'iil ku cambaareeyay weerar cirka oo burburiyay qayb ka mid ah qunsuliyadda Iran ay ku leedahay magaalada Dimashq ee caasimadda dalkaasi Suuriya. Dhismahaas oo dadkii ku jiray ama la dilay ama dhaawacmeen. Warbaahinta u hadashay Iran ayaa sheegtay in sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka kacaanka Maxamed Reza Zahadi uu ka mid ahaa dadka duqeyntaasi ku dhintay. Wasiirka arrimaha dibadda Suuriya Faisal Mikdad ayaa ku tilmaamay weerarkan fal dambiyeed ay Israa'iil fulisay. Hay'adaha adeega degdega gobolka Victoria ayaa ku boorinaya dadweynaha inaysan marin wadooyinka biyuhu qaadeen iyadoo cimilo xun ay ku dhufatay gabi ahaanba gobolka. Roobab dabeylo wata ayaa sababay in wadooyinka markaasi ay biyo qaadaan 24 saacadood oo dambeysay, taasoo keentay in 4 goobood shaqaalaha dadka badbaadiya ay dad ka badbaadiyeen. Baarlamaanka federaalka ee dalka Australia ayaa soo jeediyay hindise cusub oo lagu abuurayo hay'ad cusub oo siyaasiyiinta markaasi lacag ka jirta haddii ay ku kacaan ama jabiyaan, ayaa la yiri nidaamka goobta shaqo ee baarlamaanka. Hindisahan oo hoosta laga dusiyey ayaa markaasi ciqaaba ku ridaya, ayaa la yiri xubnaha ka tirsan baarlamaanka ee lagu helo inay jabiyeen nidaamka ay dejiyeen guddi madax bannaan oo baarlamaanka oo arrintani loo saaray. Wasiiradda maaliyadda dowladda federaalka Kathy Gallagher ayaa sheegtay inay rajaynayso in isbedelkan uu helo taageero labada xisbi ee waaweyn. Dhanka hawadana, Melbourne roobab ayaa ka da'aya iyadoo weliba dabaylo ay markaasi ku biiri doonaan 19 digrii ayay maanta oo talaada ahayd. Magaalada Sydneyna waa maalin roobab 29 digrii. Halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayaa 65 senti oo lacagta Ameerikanka ah.